hivi kipande.
Kuna wakati umenifika kwenye koo, sitaki nikuone, kisha ghafla I miss you, nataka nikuone.
Kuna wakati umenifika kwenye koni, sitaki nikuone, mara ghafla I miss you, nataka nikuone. Kwanza unaniboaga na miguu yako ya pia, kisha usiku kikoromaga, kuwaga na chukia.
Hizo kelele zako ni nani unampigia? Huwa na kumaini na ise kama unaniongopea.
I abide by you, I abide by you, sitaki kumiza hisia zako, so I abide by you.
Sometimes you're wrong.
Kisho siku kikoromaga, uwaga na chukia.
Hizo kelele zako ni nani unampigia? Huwa na kumaini na ise kama unaniongopea.
I abide by you, I abide by you, sitaki kumiza hisia zako, so I abide by you.
Sometimes you're wrong.
See, baby, me, that's what I was saying. Like, if I hurt you, so like, when I go across to you, yeah, but no, you're not paying.
I'm sorry too.
Are you sorry? You love me?
I love you.
Because I love you so much.
I love you so much. I love you too.
Okay, guys, you're an amazing couple, and you're welcome to be back anytime.